Se for bem, tu já se viu. Eu vou olhar lá onde eu chamo isso aqui de enfermeira. É baby, Makamani nasomea hukumu ya kifo na humu ndo nyumbani nitapodumu mpaka mwisho mwaga pesa kwenye counter bila pressure mbele ya bouncer rap internet bish nachoresha kama browser full kujichunga uhuru na nitunza metani na chaskendo kama lulu na kanumba siachi kutoa somo nafasi kama hii malimu nisie na promo kama Nash MC M-Lab Anthem wimbo wa taifa bila jingo wala singo kila jimbo na sifika manda ya nyongeza na wapoteza kwenye map weusi mkicheza maokomu atawelekeza ku rap nikifoka hawafoki hatari wanagwaya niki ni mbishi mpoki ni bepari wake haya niki mbishi rubber cop na wakosoa ma MC wanaopodoa mandishi mithida photoshop
ma MC wamefua wamechoka wanajua nikitua niko shua niko pure niko proper najua nakotoka na kichwa kimejaa credit so napochora na sugua kama voucher asante Mungu na nahau za kukosha nisije dharau sia nisisahau napotoka nikusikie nisisahau kiniongoza nishike nisiridhike hata na daula kutosha bado popa kwenye mdundo wa kijanja sugu kwenye mpunga naitwa nunda wa kichaga nalindwa na elimu kama ndugu wa kiranja na pande zote nashika kama uvungu wa kiganja sifichwi hata niishi chini ya uvungu wa kitanda niko na rap kama ndugu kwa mapacha nidumu kama culture bonge la darasa elimu funguo yangu ni ya bonge la kitasa mchwa wezi dondosho na kichugu na shusha maneno wewe unaeropoka ni nukuu chungu huwa wezi kondoka na foka rungu juu chini ya mbingu hakuna anayemogopa zaidi ya Mungu tu still nipo street na speak simple sina tamati mwana rakati ka Steve Biko speak mwisho mchizi ka snitch kifo mini jicho la kijadi ni kaze fit mwisho safiri we tajiri ya ungamia ukiangamia basi umeshindwa ibadili nia maiti ubakia fuvu shindo kariri njia Mungu kanijalia nguvu na shukuru akili pia chimbuo kweli ili uongo uzame wabongo na wapo songo kama udongo kwenye ukame sina hope nina ubongo wa karne kwenye ulimwengu wa vipofu hata chombo wa mfalme
I'm a bitch no yeah on the beat I leave random play a demo stuff on the media no promo hear the beat feeling the vibe until your fit shit heavy I take it and put it onto my site it's a case dropping a verse with no punch I put it down rhymes so fresh and the sucker punch this is sun there's no smiley but none of the job I'm naturally infected with rub so I'm just sick flow ill you getting your headache well take a pill yeah I got it profession maker so nigga chill brain damage never to blame what hip hop did think deeper behind the lines is where I read it's a hip hop style northern arabic drunk just as coming yeah I long to my back the one man orchestra I don't need no backup for I ain't crack it's the end love anthem that make you higher
yeah ipo mjini kasalamu la bismini hawamini chati sende chini this mimi na speech shifts acha kwenye beto shindikane mini mkubwa kama jua swazi kichwa sonekane step with your dangerous salama condom ilu sikose wondo kuna bondo siache ndondo sumizi kichwa kujuliza you pretending with na nebuka tena kifo chema you pretending wish vip kunjama deep zama kwenye lungu acha buti lambe gumbi weni naondo kwenye mtumbu kupu na washa hili sotamasha kwenye gumbi hini darubini ona kila snitch kwenye kundi kuni upako lofichika kwenye mani kwako anko nipe shime sopimika kwenye mzani hili ni chata, hii ni data, mungyo huki mix mtata mwenye tata, nisefanya muda mfupi hits